Siyacela ukufundwa kwezwi likaNkulunkulu ngonomzamo omdluli incwadi uExodus chapter 3 uzofunda kusuka ku-1 kuya kuverse 15 mase eyaxuma eya ku chapter number 4 verse 1 kuya ku-9.
Amen bazalwane. Sizofunda incwadi uExodus chapter 3. Isihloko sithi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Uverse 1. UMose wayalusa izimvu zikaJethro umukhwe wakhe, umpristi wakaMidiyani. Waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane. Waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHorebe. Kwabonakala kuye ingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kepha isihlahla asiphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishi ngani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka uyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose, wathi ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Wathi, nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu ka-Abrahamu, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. UMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo. Ngokuba ngiyayazi izinsizi zabo. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Ngibakhuphule kulelozwe ngibayise ezweni elihle, elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi. Indawo yamaKhanani, neyamaHethi, neyamaAmori, neyamaPherizi, neyamaHivi, neyamaJebusi. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufike kimi. Futhi ngikubonile ukucindezela abaseGibhithe ababacindezela ngakho. Ngakho, hamba, ngiyakuthuma kuFaro ukuba ubakhiphe eGibhithe abantu bami, abantwana baka-Israyeli. UMose wayesethi kuNkulunkulu, ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana baka-Israyeli na? Wathi, ngiza kuba nawe ngempela. Lokhu kuya kuba luphawu kuwe ukuthi ngikuthumile nxa ukhiphile isizwe eGibhithe. Niya kumkhonza uNkulunkulu kulentaba. UMose wayesethi uNkulunkulu, bheka lapho ngifika kubantwana baka-Israyeli ngithi kubo uNkulunkulu wawoyihle ungithumile kini. Bese bethi kimi, ngubani igama lakhe? Ngiza kuthini kubo na? UNkulunkulu wathi kuMose, nginguye enginguye. Wathi uzakusho njalo kubantwana baka-Israyeli, uthi, ungikhona ungithumile. UNkulunkulu wathi futhi kuMose, uzakusho njalo kubo abantwana baka-Israyeli, uthi, uJehova uNkulunkulu wawoyihle, uNkulunkulu ka-Abrahamu, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, ungithumile kini. Yileli eliyigama lami kuze kube phakade. Lesi siyisikhumbuzo sami ezizukulwaneni ngezizukulwane. Amen bazalwane. Sizofunda uExodus 4. Ngizoqala kuverse 1 ngigcine kuverse 9. Ufundeka kanje. Isihloko sithi uMose uphiwa amandla okwenza izimangaliso. UMose waphendula wathi kepha bheka abaya kukholwa yimi bengalaleli uJehova akabona bathi uJehova abaya kukholwa kimi bengalaleli izwi lami ngokuba baya kusho ukuthi uJehova akabonakalanga kuwe. Wayesethi uJehova, kuyini lokho kusesandleni sakho? Wathi induku. Khona wathi iphonse phansi. Wase iphonsa phansi yaphenduka inyoka. UMose wayibalekela. Wayesethu Jehova kuMose, yelula isandla sakho uyibambe ngomsila. Wayeselula isandla sakhe wayibamba yaphenduka induku esandleni sakhe. Ukuba bakholwe ukuthi uJehova uNkulunkulu wawoyise uNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe ubonakele kuwe. UJehova wathi futhi kuye, faka isandla sakho esifubeni sakho. Wayesesifaka isandla esifubeni sakhe. Lapho esesikhipha bheka isandla sakhe sasinochoko sinjengeqhwa. Wayesethi kuye, buyisela isandla sakho esifubeni sakho. Wayesesibuyisela isandla sakhe esifubeni sakhe. Kuthe esikhipha esifubeni sakhe, bheka sasesiphendukile sinjengenyama. Kuyakuthi uma bengayikholwa, bengayikukholwa nguwe, bengalaleli izwi lesibonakaliso sokuqala, bayakukholwa izwi lesibonakaliso sasemuva. Kuzakuthi ke, uma bengakayikukholwa naye lezi zibonakaliso ezimbili, bengalaleli izwi lakho, uyakukha amanzi omfula uwathele emhlabathini owomileyo. Amanzi owakha emfuleni ayakuphenduka igazi emhlabathini owomileyo. Leli izwi likaNkulunkulu.
Sanbonani bazalwane, jamalami and Stuart. And I apologize, I did not find out what Happy Mother's Day is in Zulu. But Happy Mother's Day to all the mothers that are here. Sure.
Happy Mother's Day.
As I think my brother said, in Exodus, the last couple of weeks, we have seen courageous woman save the day through mothering work.
Uthike kula kulezi zasuko zokugcina sibonile siya sabona abantu besifazana bebekade bethembekile okholweni labo kuyibona abaletha insindiso.
We don't have that in this passage.
Kulesi sahluko sanamhlanje asinayo ke leyo nto yabantu besifazana bangamaqhawe.
But we do have a cowardice, fearful man.
Kodwa ke sinayo indoda eyigwala namhlanje.
And so maybe the woman here can derive some sense of pleasure and satisfaction from
that.
Please keep your Bible open to Exodus 3 and 4. We didn't read the whole story because of time. But just to make you aware, we are covering Exodus 3 verse 1 until 4 verse 18.
Kodwa ukuze sazi bazalwane sibheka isahluko sika 3 evesini ka 1 size siyoma esahlukweni sika 4 evesini lokugcina.
Ed Welch is a Christian writer. He has a classic book called When People Are Big and God Is Small.
Lombalike lo asemshilo une obhala incwadi obhalela abazalwane unencwadi ayibhala wasenikeza isihloko esithi uma ngabe uNkulu uma ngabe abantu bebakhulu uNkulunkulu bamncane kuyezwakala abazalwane uma ngabe abantu bebakhulu kuwe kusho ukuthi uNkulunkulu uthatha indawo encane empilweni yakho.
Just that title alone is worth the price of the book.
Uthi leso sihloko nje sisodwa siyayifanela imali ebizayo lencwadi.
But this is what he says.
Kodwa ke nansi into ayishoyo kahle kahle.
Scripture gives three basic reasons why we fear other people.
Uthi ke izwi kaNkulunkulu sinikeza izizathu ezintathu zokuthi kungani sesaba abanye abantu.
We fear people because they can expose and humiliate us.
Siyabasaba abantu ngoba okokuqala bangakwazi abantu ukuveza izinto ezifihliwe ngathi baphinde basithele ngehlazo.
They can ridicule and reject us.
Bayakwazi futhi abantu ukuthi basidelele basenze sibe into edelelekile baqede lapho basibaphume empilweni zethu basishiye.
And they can attack, threaten and oppress us.
Bayakwazi futhi ukuthi ke basijezise balwe nathi bayakwazi ukuthi basishaye ngendlela eyithize.
He says these three reasons have one thing in common.
Uthi ke zonke lezi zathu zontathu zinento eyodwa efanayo ngazo zonke.
They see people as bigger than God.
Leyo nto leyo yini nayo leyo ukuthi uma ngabe sicabanga kanjalo sibona abantu bebakhulu okuNkulunkulu. Kuyezwakala bazalwane. Kuthi uNkulunkulu uthatha indawo enkulu empilweni zethu ngendlela esimbuka ngayo abantu okunokuba sibuka uNkulunkulu.
That is more powerful and significant.
Lokuthi ke banamandla kakhulu babaluleke kakhulu.
And out of the fear that creates in us,
bese kuthi ke ukwesaba lokho esiba nako ngenxa yokucabanga okuqhamuke enhlizweni zethu.
We give other people the power to tell us what to feel and think and do.
Bese ke sinikeza abanye abantu amandla ukuthi bakwazi ukukhuluma empilweni zethu basitshele ukuthi yini esimele ukuyisaba, yini esimele ukuyenza futhi singayenzi. Sizizwe kanjani?
Now if we're honest, I think we can all relate to what Welsh is saying there.
Uma ke singaba neqiniso bazalwane singavumelana sonke ukuthi sonke kulezi yazizathu sikhona esiyiqiniso kuwe empilweni yakho singavumelana nento eshiwo yilombhalo.
Take the fear of exposure and humiliation.
Asithathe nje okokuqala senze isibonelo ngokwesaba kokuthi umuntu abantu kungenzeka baveze izinto ezifihliwe ngawe noma bakuthele ngehlazo.
Have you ever avoided trying something new or good because you were afraid to fail and look like a fool?
Wabe wafisa yini ukwenza into ube nothando lokwenza into enhlizweni yakho kodwa ugcine ungayenzanga leyo nto ngoba usaba ukuthi uzohluleka?
Have you ever struggled with imposter syndrome?
Noma ke wake wahluleka kulento leyo mfundisi ayisho yazoyichaza manje.
That you feel someone is going to come along and show everyone that you're not who we all thought you were.
Usabe lento yokuthi mhlambe khona umuntu ozofika nje afike avezele abantu ukuthi kahle kahle wena usiyena lo muntu lo oziveza ewuyena phambi kwabantu.
Or the fear of ridicule and rejection.
Noma mhlambe ke senze isibonelo ngokwesaba kokuthi abantu basidelele basise ngendlela ethize noma basikhiphe empilweni zabo.
Have you ever worried about what people think of you?
Wake wakhathazeka yini ukuthi abantu bacabangani ngawe? Usikhathaze nje ngokuthi mabe ngibuka abantu bacabangani ngami.
Whether you are pretty or funny or godly.
Ukuthi bacabanga ukuthi ngimuhle yini uma bengibuka? Ukuthi bacabanga ukuthi ngiyahlekisa yini? Ngumuntu okumnandi yini ukuba seduze kwakhe ukuphila naye?
Have you ever wanted people's approval and love and respect and so you do things to get it?
Wake wafinyelela nesigabeni la khona wenza izinto ezithize empilweni yakho ngoba ufuna ukuthandwa abantu, ngoba ufuna ukushayela izandla abantu, ngoba ufuna ukuvunywa abantu?
Have you ever said yes to things that you know you should have said no to, but you did it to please someone?
Wake wafikelela nesigabeni la khona wenza izinto ezithize ongazithandi ezingalungile kodwa uzenza ngoba ufuna abanye abantu bakuthande?
How about the last fear of being threatened and oppressed?
Nako ukwesaba kokugcina kokuthi usaba ukusatshiswa.
Have you ever told people what you know they want to hear instead of what is true because you worry about what they could do to you?
Wake yini wabatshela abantu into engasilona iqiniso, wabatshela into abafuna ukuyizwa engasilona iqiniso ngoba nakunokwesaba ukuthi uma ubatshela iqiniso bazothini kulelo qiniso?
Have you ever done what someone wanted instead of what was right?
Useke yini wenza into eyayifunwa umuntu othize, mhlawumbe umngane wakho wenza into efunwa omunye umuntu okunokuba wenza into elungile?
Because if you didn't, you knew they would just explode.
Ngobuyazi ukuthi ube kuthiwa ongayenzanga lento le efunwa yibona wenza le elungile babezocasukela noma buphele lobo budlelwane.
Welch says that when we think, feel, and act in these ways, it's because we have too small a view of God.
Uthike nombhali-ke uma efinqa yonke lento esikhuluma ngayo, uma ngabe siphakamise kanjalo abantu empilweni zethu. Sehlisa uNkulunkulu wabangaphansi. Kusho ukuthi ucabanga kwethu ngoNkulunkulu kuncane. Isithombe ngoNkulunkulu ezingqondweni zethu. Yezwa ka lento bazalwane. Sinesithombe siphansi ngoNkulunkulu.
And too big a view of other people.
Bese ke siba nesithombe esikhulu ngabanye abantu.
Now this is, in a sense, where Israel and Moses find themselves at this point in the story. If you've been with us the last 2 weeks, you'll know that Israel have been in slavery.
Uma ngabeke ubunathi kulamaviki amabili adlule uzokwazi ukuthi isizwe sikaNkuluNkulu uIsrayeli usebugqileni.
And by the time we get to Exodus chapter 3, it's been over 80 years.
Uma size sifika nje esahlukweni sika 3 la kule ncwadi esifunda kuyona abantu abakwaIsrael sebehlale ebugqileni iminyaka engango 80 begqilaziwe.
They have been attacked, threatened, and oppressed.
Bahlaseliwe, basatshiswa, baqindezelwa yonke into ongayicabanga.
By Pharaoh and the Egyptians. And in all that time, God has not done or said anything about it. The last time he spoke to one of their forefathers was Joseph 400 years ago.
Ubegcina nje ukuzwa ngephimbo lika uNkulunkulu kwakuyiminyaka e 400 eyedlule la uNkulunkulu wayekhuluma khona nomunye obaba wabo uJosepha.
In their minds, God is small, far away, and unconcerned.
Engqondweni zabo uNkulunkulu uyintwana nje encane, uyintwana nje engasho lutho, ungumuntu okude, ukude kakhulu uNkulunkulu futhi nje umncane.
And what about Moses? It's been 40 years since he moved to Midian.
Sekuphele iminyaka ewu 40 uMoses asuka kwaMidian.
Verse 1 tells us he's still shepherding his father-in-law's flock.
Evesini ka 1 siyatshelwa ukuthi uselusa izimvu zikamukhwe wakhe.
Last week, if you were here, good enough explained how Moses ended up in Midian.
Last week,
he tried to be a mediator in a conflict and he failed dismally. The end result was that his own people, Israel, rejected him. They said, "Who made you a prince and judge over us?" And the Pharaoh threatened to kill him. So Moses fled in fear because of rejection and a death threat.
UMoses sikubaleka kwakhe esuka eGibhithe ubaleka ngoba uyasaba ngenxa yesenzo sakhe ukuthi abantu bazomnqaba noma kungenzeka abulawe nokubulawa.
It had completely changed his life.
Waguqula yonke impilo yakhe lokho kwenzeka.
And so like Israel, Moses thought that the God of their fathers was small, far away, and unconcerned.
Njengawoke uIsrayeli isizwe sikaNkuluNkulu uMoses wayecabanga ukuthi uNkuluNkulu uyintwana nje encane ukude futhi kakhulu akezwe nokuzwa kaboni nokubona.
But everything changes when Moses meets God.
Kodwa yonke leyo nto sonke leso sithombe ngoNkuluNkulu uMose anaso siyaguquka ngalesi sikhathi esihlangana noNkulunkulu.
The first big theme that runs through this passage.
Isihlokwane esikhulu esikhona kulesi sahluko.
Is that God reveals himself to Moses.
Yileso ke sokuthi uNkulunkulu uyazambula noma uzenza azeke kuMose.
Should be point one. God reveals himself to Moses.
Phuzu lokuqala, uNkulunkulu uyazambula kuMose.
So Moses is minding his own business, looking after his sheep on the top of Mount Horeb, which is also Mount Sinai.
UMose akanakile lutho nje ubhizi nomsebenzi wakhe uyinakele izimvu zakhe phezulu entabeni yase Sinai.
And we're told that the angel of the Lord appeared to him.
Siyatshelwa ukuthi ngaleso sikhathi esabhizi nje uMose nezimvu zakhe lezazelusayo eyinakele indaba zakhe kwaqhamuka ingelosi yabonakala.
Which already tells us something important.
Lokho nje kukodwa kusitshela into ethize ebalulekile.
The only way to know God is on his terms.
Lalela, uthi umfundisi yona ndlela yodwa yokuthi sazi uNkulunkulu kungukuba uNkulunkulu azazise kuthina. Iyazwa kale nto bazalwane. Ukuze sazi uNkulunkulu kubiza ukuthi uNkulunkulu azazise kuthina.
He is the one who has to choose to make himself known.
Uye omele ukhetha ukuba azazise kithina.
Moses didn't schedule an appointment with him.
UMoses akahlelanga ukuba uzohlangana noNkulunkulu. Akukho eplanini lakhe njengalokho la uzoyilusela izimvu.
Knowing God doesn't start with human beings.
Ukwazi uNkulunkulu akuqala ebantwini lokho.
It starts with God.
Kuqala uNkulunkulu.
That is why we cannot use our own mind to reason our way to an understanding of God.
Ingakho ke bazalwane singakwazi ukusebenzisa ukuhlakanipha kwethu, sisebenzisa ukucabanga kwethu nengqondo yethu ukufinyelela olwazini olufanele ngoNkulunkulu. Ingqondo yethu ayikwazi ukuyenza leyo nto.
If you try to do that, you are not going to know God.
Uma ngabe ukuzama lo ngengqondo yakho ufuna ukwazi uNkulunkulu ngengqondo yakho ngeke uphumelele.
That's why we cannot wait and look out for special feelings and hunches.
Ingakho ukuthola ukuthi sibheke indlela ethize siziswa ngayo, sibheke indlela ethize imicabango esifikelayo.
If you do that, you are not going to know God.
Nazo-ke lezo indlela oziswa ngayo, lezo zinto lezo ezenzeka ngaphakathi kwena, azikwazi ukwenza umazi uNkulunkulu.
Only he can make himself known.
UNkulunkulu yena yedwa ongakwazi ukuzenza azeke kuwe.
And he does that objectively on the stage of history.
Uyayenza ke leyo nto uNkulunkulu laphayana e stage emlandweni.
So God reveals to Moses first his holy presence.
Into qala uNkulunkulu ayambulela uMoses. Ngaye ubukhona bakhe.
It all starts with a burning bush.
Indawo engcwele, yonke lento iqala yenzeka esathini elishayo.
Fire is often a symbol of God's presence.
Umlilo uma usetshenziswa kakhulu eBhayibhelini elidala njalo uhlale uveza ubukhona bukaNkulunkulu.
Especially in the book of Exodus.
Kakhulukazi encwadini kaExodus.
But of course a burning bush in itself is not out of the ordinary.
Lelisathike leli elishayo akuyona into engajwayelekile ukusha kwehlathi angithi bazalwane akusiyona into engajwayelekile ukusha kwehlathi.
You could go to the Cape during a wildfire and see a fynbos.
Ungakwazi nje ukuyela nje ehlathi noma kuliphi ihlathi nawe la ngakini ufike ulibone elisha.
What really grabs Moses' attention is that this bush is burning, but it's not being burnt up.
Into ekhanga mehlo kaMose ngale nkathi emile laphana ebuka lento yenzeka ukuthi leli hlathi liyasha kodwa alipheli.
So as he turns to investigate, He soon discovers that there's no natural explanation for this.
Ngalengathi esondela ethake ngisondela eduze ngizoqonda kahle ukuthi yini into eyenzeka lana ihlathi liyavutha kodwa lipheli uthola lento ukuthi kahle kahle ayikho incazelo angaqhamuka nayo ngokomqondo wakhe lento ayiwenza umqondo ngokomqondo womuntu ingaphezulu kwemqondo yabantu kwenzeka kwalento.
He's in the presence of the supernatural.
Usebukhoneni bukaNkulunkulu.
God is here.
UNkulunkulu la.
Verse 6, it's the God of his father, the God of Abraham, Isaac and Jacob.
Verse 6, uNkulunkulu kayihlo lo, uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe.
And the first thing God wants Moses to know about him.
Into yokuqala ke uNkulunkulu masesezambulile kuyena uMose afuna ukuthi uMose ayazi ngaye uNkulunkulu.
Is that he is holy.
Ile ukuthi uNkulunkulu ungcwele, unjani bazalwane? Ungcwele uNkulunkulu.
We see that in verse 5 if you can just read verse 5 for us.
Izovela ke lento kuverse 5 ibheke kuverse 5 futhi uthi uNkulunkulu wathi ungasondeli lapha. Khumula izimbadada ezinyaweni zakho ngokuba indawo omikuyo ingumhlabathi ongcwele.
Now we often, many Christians think God's holiness is just that he can't tolerate sin.
Abazana abaningi ke uma ngabe becabanga ngobungcwele bukaNkulunkulu bacabanga ngalento yokuthi uNkulunkulu nje akakwazi ukubekezelela isono kuphela.
That is true, but that's one small part of God's holiness.
Kuyiqiniso lo ngobungcwele bukaNkulunkulu bazalwane, kodwa lokho kuyingxenyana encane, engxenyana enkulu kakhulu uma sicabanga ngobungcwele bukaNkulunkulu.
God's holiness is his not like you-ness.
Ubungcwele bukaNkulunkulu iyazwakala into bazalwane. Ubungcwele bukaNkulunkulu buyilento yokuba angafani ngalutho nawe.
It means that he is set apart from us.
Kusho lokho ukuthi uNkulunkulu wehlukene nathi, wehlukile kunathi.
He is different.
Wehlukile.
Completely unique.
Ungaphezulu kakhulu okunomuntu.
So far beyond us and above us.
Ungaphezulu kakhulu kunathi ngayo yonke indlela ongacabanga ngayo.
He is in every way in a different category to us.
Uma nje ufuna ukucabanga ngaleyo ndlela ukuthi uhluke nje uNkulunkulu ngazo zonke izinto nokuyicabanga. Uma ube ungabhala indingiliza la ufake uNkulunkulu ayikho enye into obungakwazi ukuyithatha uyifake lapha. Ngoba uNkulunkulu uhluke kakhulu kunako konke.
He is creator, we are created.
Nasi nje sibonele ufunda singaso uNkulunkulu.
He is eternal. We can die.
UNkulunkulu ungunaphakade. Thina siyafa.
So if you think that God is just a bigger, more impressive version of you,
ngakho uma ngabe ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyinto ephezulu kunawe, uyisithombe sakho esingaphezulu kunawe.
Then you haven't understood his holiness.
Kusho ukuthi kahle kahle awakaqondi ngendlela efanele ubungcwele bukaNkulunkulu.
He is not, as people like to say, the big man upstairs.
Akafani uNkulunkulu nokuthi nje indoda engaphezulu, indoda enkulu engaphezulu.
He's not your mate that you can put your arm around at a bra.
Sorry.
He's not your mate, your friend that you can put your arm around at a bar.
Akasiyena uNkulunkulu umngani wakho ukuthi ungakwazi ukuthi umhage nje nifane.
In fact, his holiness may just be the most important, significant thing about him.
Ubungcwele bakhe uma simbheka kahle iyona nto ebalulekile kakhulu ngaye. Uma ufuna into ebalulekile kakhulu ngoNkulunkulu ubungcwele bakhe. Ukuhluka kwakhe ezintweni zonke.
And I say this because it's the one thing that the angels can't stop singing in his presence.
Holy,
holy, holy is the Lord God Almighty.
Zithi ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaothi.
His holiness opens their mouths in worship.
Ubungcwele bukaNkulunkulu yibo buvula indebe zazo ingelosi ukuba zimdumise.
They can't help themselves.
Abakwazi ingelosi ukuyisiza zithule zingayisho zingayimemezi lento eziyibonayo. Ubungcwele bukaNkulunkulu.
And at the same time, it causes them to cover their eyes with their wings.
Ngesikhathi esifanayo kwenza ukuthi ubungcwele bukaNkulunkulu obababonayo kwenza ukuthi bafihle amehlo abo ngezimpiko.
There is this wanting to be near but also needing to be distant.
Khona lento ebadonsayo badonsela ebungcweleni bukaNkulunkulu kodwa futhi khona lento ebaxoshayo kubona ukukhona bukaNkulunkulu.
And that's why many people have seen fire as a fitting symbol for God's presence.
Ingakhoka abantu abaningi bewubone umlilo njengesibonelo esihle uma ucabanga obungcwele bukaNkulunkulu.
Because if you've ever been around the campfire, you'll know there is something endlessly fascinating and attractive about fire.
Ngoba uma ngabe nje wasekhempini nabasingqothovu yomlilo omkhulu uzokwazi ukuthi kunento nje emnandi kakhulu engathi ungasondela eduze na umlilo.
But at the same time, if you get too close, it can hurt you.
Kodwa futhi uma ngabe usondela kakhulu uzokushisa umlilo.
And so it demands respect.
Ngakho ke ifuna uba uhloniphe.
Moses' experience of the holy presence of God is like that.
Umoseke ukuhlangana kwakhe nobukhona bukaNkulunkulu kunjalo bazalwane.
It's both awesome and awful.
Uhle kakhulu. Uyathandeka kakhulu, kodwa futhi ngesikhathi esifanayo kuyesabeka kakhulu, kubi kakhulu.
It's no wonder he turns his face away.
Ingakho ke uMose ke eguqulela ubuso bakhe kude kunalento ayibonayo.
The one who is far beyond him has drawn near to be known by him.
Lo omkhulu kunaye uMose ongaphezulu kuno ongafani noMose ongasoze wafana naye usesondele eduze wazoziveza kuMose. Kodwa nikhona bazalwane.
The second thing that God reveals about himself is his big rescue plan.
Into esibili uNkulunkulu ayivezayo kuMose ukuhlenga okukhulu, icebo lakhe elikhulu lokuhlenga.
God has come because he plans to free his people.
uNkulunkulu uyabonakala uzile ufikile ngoba unecebo lokuzohlenga abantu bakhe.
Let's read verse 8 to see what this rescue plan is.
Asibone icebo ukuthi liyini evesini ka 8. Uthi ngehlile ukuzobakhulula esandleni sabaseGibhithe nokubakhuphula kuleli lizwe ngibayise ezweni elihle nelibanzi izwe elichichima ubisi noju izwe lamaKhanani amaHithi amaAmori amaPherizi amaHivi namaJebus.
May not look like it, but that is a big rescue.
Ngenze uba uma ubuwelela vesi awuqondi ukuthi yini leyenzeka lapha kahle kahle ukuhlenga okukhulu lokwenzeka laphayana.
We're talking about between 1 and 2 million Israelites.
Sikhuluma ke ngabantu ababalelwa kule number seyishilo umfundisi number yabantu okubalelwa kona u1 kuya ku2 million abantu abangakho.
Who must be pried open from the hands of a powerful dictator.
Abamelo kuba basuswe bakhululwe esandleni salowo namandla phezu kwabo.
And his world-beating army.
Nekanjalo nebutho lakhe elalibahlukumeza kakhulu.
And then these people must be fed and transported across a wilderness.
Laba bantu abaningi kangako kufanele bathi mabephuma eGibhithe bayiswe esihlane bahambe ngendlela yasesihlane bondliwe banikeza ukudla esihlane.
Before entering the promised land.
Iminyaka eminingi ke kakhulu kwenzeka lokho ngaphambi kokuba bafike ezweni lesethembiso.
Which must be cleared of all its evil inhabitants.
Okufanele kwalona lelo lizwe lelo kuqale ukuklinwa nakhona kususwe konke ukungcola nayo yonke into ekhona lilungiselelo ukungena kwabantwana bakwaIsrayeli.
That's a big rescue.
Ukuhlenga okukhulu lo uNkulunkulu azokwenza bazalwane. Siyayibona leyo nto.
At the beginning of this week, the US president launched a big rescue.
Ekuqaleni kwaleli sonto umongameli wase US njengalokhu esho uye waqala ioperation enkulu yokukhulula.
It was called Operation Project Freedom.
Yayibizwa ngalokho ukuthi ioperation ke yokukhulula.
The mission, if you've been following the Iran war,
uma ngabe ukuthi ubuloku uyilandela ke impi le yase Iran,
was to guide 23,000 people trapped on ships.
The mission ikele eyenziwe lo president leyo kuba kuhambe kuyotonyulwa noma kuhlengwe laba bantu ababambekile laphayana abayile number ayishoyo umfundisi abaningi.
Out of the Straits of Hormuz.
Ukuze babasuse ke lapho kule ndawo le yase Hormuz.
Without getting blown up.
Bengakabulawa lapha abantu.
And the secondary mission was to save us from having to buy scooters or cycle to work.
Imishini ke yesibili lapho bekuwukuthi asindise thina ngoba sohlumula kuloko ukuthi singahambi ngeyikuta siyemsebenzini.
It only managed two ships before the project was paused after one day.
Kodwa ke leyo nto leyo ikwaze ukukhulula nje imikhumbi emibili ngaphambi kokuba ivimbeke leyo mishini emva kwethu kwembili.
Is that a surprise?
Umbuzo uthi ngabe kuyasithusa yini lokho na?
Well, no, not really.
Chabo, akunjalo.
Because even the best human plans can come to nothing within one day.
Ngoba namacebo amakhulu kakhulu abantu ukuhlela ukuhlakaniphile kakhulu kwabantu ngosuku olodwa ngeke kwenze lutho.
Because no one can control what's going to happen tomorrow.
Ngoba akekho umuntu okwazi ukulawula aguqule lokho kuzokwenzeka kusasa.
But notice that God does not come to Moses.
Kodwa qaphela ukuthi uNkulunkulu akezi kuMose.
And say to him,
athi kuyena,
look, I've come up with this rescue plan.
Athi uNkulunkulu lalela la Mose, ngiqhamuke naleli icebo leli lokukhulula lokusindisa abantwana bakwaIsrayeli.
It's a little bit ambitious, but I think if this and that goes my way, I might just be able to pull it off.
Akasho uNkulunkulu ukuthi kuleli icebo engiqhamuke nalo, kodwa nginokulungabaza, nginokungabi nesiqiniseko ngalo, mangabe mhlambe kungenzeka ngalendlela naloko akwenzeki ngaleya ndlela, kungenzeka ngifinyelele ekubakhululeni.
No, in verse 17 he says, I promise that I will bring you out.
Efesini lika 17 uNkulunkulu umnikeza isiqiniseko sokuthi ngizobakhulula.
In verses 18 to 22, we're not going to read it, but he tells Moses in advance exactly how everything's going to go.
Efesini lika 18 kuya ku 22 noma singeke sifunde ngenxa yesikhathi, uNkulunkulu utshela uMoses ngqo ukuthi lokukhululwa lokuzohamba kanjani, kuzokwenzeka kanjani lokukhululwa.
He says the Israelites will listen to you.
Uthi abantu bakwaIsrayeli bazokulalela.
And you will say this.
Uthi wena uzosho lokhu.
And Pharaoh will not let you go.
UFaro yena akazovuma ukuthi nihambe.
So I will strike Egypt.
Bese ke ngaleko mina bese ngiyahlasela iGibhithe ngilishaye.
And then he will let you go.
Mese sengikwenzile lokho bese yavuma ukuthi seningahamba.
And I will give you favor.
Ngizobese ngikunikeza umusa wena kakhulu.
So you shall plunder the treasure.
Uze ke wena ke ukwazi ukuthi yonke lento iphumelele iyenze ngendlela engiyihlele ngayo.
this big rescue plan reveals something about God to Moses. It's that God has supremacy over all of these things. He's in control of all of the variables. They've already been factored in.
Unkulunkulu kwazona uzenze saba ingxenye yecebo lakhe unikhona kodwa bazalwane ilowo unkulunkulu olawula izinto zonke.
So there is no one and there is nothing that can stop his plan.
Leyo nto isho ukuthi akukho muntu futhi akukho lutho engaqhamuka eceleni engama imelane necebo lakhe.
Only a big God can be behind such a big rescue plan.
Unkulunkulu omkhulu kuphela ongakwazi ukuhlela ukuhlengwa okukhulu kangako okungeke kwaphazamiswa ilutho.
Third thing God reveals is his divine name.
Okwesithathu uNkulunkulu akuvezayo akuvezela uMose igama lakhe eliphakeme elikhulu.
Let's read verse 14 and 15.
Efesini lika 14 kuya ku 15 kufundeka kanje. uNkulunkulu wathi kuMose nginguye enginguye. Wathi uyakubatshela abantu bakwa-Israyeli uthi unginguye ungithumile kini. uNkulunkulu wabuye wathi kuMose uyakusho kubantu bakwa-Israyeli uthi usimakade uNkulunkulu oyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka noNkulunkulu kaJakobe ungithumile kini. Leli yigama lami kuze kube phakade engiyakukhunjulwa ngalo.
There are so many questions that come out of those two verses.
Miningi imibuzo ekhona ebuzwa abantu beyibuza kulawo mavesi nje amabili.
And they're not really very easy to answer.
Imibuzo ongalula kahle kahle ukuba uyiphendule leyo.
Because there is something mysterious about God's response here.
Ngoba ikhona into efihlekile la nengajwayelekile ngendlela uNkulunkulu aphendula ngayo la.
For instance, what does it mean that when God says, I am who I am?
Masenze nje isibonelo, isho ukuthini le mpendulo kaNkulunkulu uma ethi yena unginguye enginguye.
We don't have the space or the time to explore those questions now.
Inkinga ukuthi asinasi isikhathi esanele ukuba sichaze leyo nto ukuthi isho ukuthini yonke leyo mbuzo.
There is a sermon on the website and the YouTube page preached in 2024.
Ikhona intshumayelo eyashunyayelwa ngo 2024 ekhona epageini lethu lika YouTube.
Which was all about answering that question, what is I am who I am?
Yayishunyelwa nguye umfundisi le ntshumelo sibheke bazalwane ku YouTube yayibheka yona ngqo leli gama ukuthi isho ukuthini lento ukuthi uNkulunkulu unginguye enginguye.
So if you want to, you can go listen to that. It's called The Simply Incomparable God.
Uyayizwa ke uthi ke ungahamba kuyoyibheka uma ufuna ikhuluma ngoNkulunkulu ongaqhathaniseki. uNkulunkulu ongaqhathaniseki.
But for our purposes today, I just want to draw out a few things.
The
divine name, notice that it comes in verse 15. It's that word, the Lord. But although it says Lord, that's not, Lord is not actually his name. You might have a footnote. I don't know if they are in the Zulu Bibles, but a footnote at the bottom. Okay, I'll tell you what it says. It says that word Lord Whenever it's spelt with capital, all capital letters in the Bible, it stands for the divine name.
Lisuke limele igama eliphakeme ngaleso sikhathi. Kuyezwakala bazalwane.
It's not the divine name.
Akulona igama eliphakeme.
The divine name there is YHWH.
Igama eliphakeme yileli ke umfundisi alishoyo.
Which we would say as Yahweh.
Okuyigama lelo esilipronounce noma silibize ngokuthi sithi Yahweh.
And those letters, YHWH, are connected, it says, to the verb haya, which is not a karate move.
It's
the verb to be in verse 14. Which is translated here as I am.
Elithike mangabe lithathwa ke lapha yana olwami olimini lwesihibhu lulethwa ngapha olimini lwesingisi kufike kuthiwa ke unginguye ngokwesizulu I am unginguye. Kuyezwakala bazalwane.
I'm sorry it has to be so complicated. The point is, capital L-O-R-D is Yahweh I am. Now, putting that aside, the fact that God reveals his divine name tells us that he wants to be personally known.
Lento yokuthi uNkulunkulu uveza igama lakhe kuMose isho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwazeka. Ngiyezwakala bazalwane. Ufuna uNkulunkulu ukwazeka ngithi umuntu umazi ngegama lakhe. Lento yokuthi usibani bani mangabe ungamazi umuntu uthi lo uyaya ngithi ufuna uNkulunkulu ukwazeka nje ba eveza igama lakhe ufuna ukwazeka.
It identifies him.
Iliyamveza ukuthi ungubani.
Because think about it, if I came up to someone in the street and I said to them, hey, you know God?
Ngoba cabanga ngakho ke nje cabanga ngale ndlela ukuthi mangathiwa bengaya kumuntu lapha emgaqweni ngifike ngimbuze ukuthi sawubona uyamazini uNkulunkulu.
Their first response should be to me, which God are you talking about?
Impendulo yabo fanele ukungibuza ukuthi kahle kahle usho muphi uNkulunkulu?
Because their understanding of God or the gods is might be different to mine.
Ngoba kungenzeka ukuba ucabanga kwabo ngoNkulunkulu kuhlukile kunalokho ucabanga enginako mina ngoNkulunkulu ukuthi ubani uNkulunkulu kumina kuhlukile kuyena ukuthi ungubani uNkulunkulu.
It's a bit like you coming up to me and saying, "Hey, you know that human?"
Kuyinto efanayo nokuthi ngize kuwena noma uze kumina ufike ukuthi uyamazi loya muntu.
And I would say, you know, there's over 8 billion of us, so which human are you talking about?
Mina impendulo yami izothi hayi bo abantu bangaphezulu kwa 8 billion usho muphi kahlehle umuntu wena uma uthi uyamazi loya muntu.
Lifa Ngubane.
Ulifa Ngubane.
They have just identified the human. So being given a name personalizes us, it identifies us, it makes us unique.
Ukunikezwa igama uthi umfundisi iyo lento eyenza sazeke wazeke ukwazeka kwakho kuhlangene negama lakho indlela owazeka ngayo.
The point, as one commentator says, is there are many gods, but there is only one Yahweh. God is personally identifying himself.
uNkulunkulu uzinikeza igama ukuzazeke.
Now, a good question to ask whenever you're reading the Bible is, why does he say that now and why here?
Umbuzo osimele ukuyibuza wona kakhulukazi uma ngabe sifunda iBhayibheli lo ukuthi kungani uNkulunkulu enqume ukwenza lokho manje la lasifunda khona.
God could have revealed his name at a different time.
UNkulunkulu kwangenzeka ukuba aveze igama lakhe ngesinye isikhathi angaqhumi lesi sikhathi.
At a different place in the Bible.
Kwenye indawo futhi eBhayibhelini mhlawumbe kungabe esathini lapho la ihlangene khona noMose mhlawumbe kwenye indawo.
Maybe even at the very beginning that would make more sense.
Mhlambe kube kuthiwa nje leli gama lavele eqaleni nje mhlambe eqaleni kweBhayibheli mhlambe lazokwenza umqondo kangcono.
Why does he do it in Exodus 3?
Kungani uNkulunkulu eliveza la esahlukweni sika 3 encwadini kaExodus igama lakhe?
And the answer is because of what we've just talked about, God's big rescue plan.
Impendulo ileyo esiqeda kukhuluma ngayo manje ukuthi uNkulunkulu uzambula ngenxa yecebo lakhe elikhulu lokuhlenga.
God wants us to know his name because of what he's about to do.
Iyazwakala lento bazalwane. UNkulunkulu ufuna sazi igama lakhe ngenxa yaloku azokwenza.
When Israel asks, when the Egyptians ask, when the nations hear about this and ask,
uma ngabe uIsrayeli ezwa lento eshiwo Moses, uma ngabe amaGibhithe ezwa, uma ngabe ezinye izizwe zizwa ngalento eshiwo Moses.
Who is so holy, so mighty, so supreme, so compassionate, so awesome as to rescue these people?
Ukuthi ubani lona omkhulu kangaka, ongcwele kangaka, ophakeme kangaka, onamandla okukhulula laba bantu na?
There is only one answer.
Iyodwa impendulo, lilodwa igama elikwazi ukungena kuleyo ngcazelo. Lifithe ngqo.
Yahweh, I am.
Igama lika Yahweh likasimakade. Kodwa nikhona endlini bazalwane.
And this is how names work, don't they? We can't help but making associations with a name and what someone does.
Sisebenza sicabanga kanjalo ngamagama ngithi bazalwane ukuthi igama lomuntu silihlanganise nalento ayenzayo ukuze simazi kangcono.
I have a German friend who's a social worker in Germany.
Unisibonelo kumfundisi uthi unomngani ohlala eGermany owenza umsebenzi wokuba yi social worker.
Some years ago when she heard that we were planning to have kids, she interrupted us.
Ngalesi sikhathi ezwa esikhathini esedlule ezwa ukuthi sicabanga ukuba nabantwana emndenini wakhe umfundisi uthi wathuka kakhulu lo wesifazane.
And she said, if it's a boy, do not name them Kevin or Damien.
Uthi bangabe uNkulunkulu enibusisa nje ngengane yomfana ningamuqambi ngalamagama awuthu umfundisi asewashilo.
And we were shocked and we said, why not?
Sase sethuka ke sibuza ukuthi yini kanti inkinga ngalamagama, kungani ungafanele simqambe ngalamagama.
And she said, because all the naughty boys who come through the program are either called Kevin or Damien.
Uthi ngoba bonke abantwana abalethwayo lapha emsebenzini wakhe abahluphayo abangalaleli baziwa ngalamagama omabili.
We had a Kevin in the English service, by the way.
Usikhona kumzalwane ofika enkonzweni okhonze enkonzweni yasekuseni ogama lakhe liwu Kevin.
I had to say it applied only to German Kevins, not South African Kevins.
Uzushila kufundisa ukuthi hayi le ndaba iapply ko Kevin base Germany kuphela. I bala South Africa.
South African Kevins are great.
La babala ba right kakhulu.
So she was joking, but of course it's true that we can't help but associate people's names with their actions and their characters.
Yena ke wayedlala ngokwakhe, kodwa ke kuyiqiniso lokuthi asikwazi ukuhlukanisa igama lomuntu nento ayenzayo. Zihamba hamba ihlangana. Simazi kangcono ngegama lakhe hlangene nalento ayenzayo.
That's what God wants us to do with his name.
Sithu nokuthula lo hluphayo osho amen kakhulu.
Someone has said that the Exodus is God's autobiography.
Ukhona ke umuntu owabeka kanjena wathi incwadi le ka Exodus indaba ekhuluma maqondana nempilo kaNkuluNkulu. Khuluma ngoNkuluNkulu ngqo.
And Yahweh is the name on the front cover.
Ngaphandle ke kwaleyo ncwadi ekhuluma ngoNkuluNkulu kukhona igama elithi Yahweh. Leli gama esikhuluma ngalo kaNkuluNkulu.
So to summarize what God has revealed about himself to Moses,
ukufingqa ke lento uNkulunkulu asezambule ngayo kuMose.
He is holy and present.
uNkulunkulu ungcwele kakhulu futhi ukhona.
His big rescue shows that he is a supreme God.
Ukuhlenga kwakhe okukhulu kusho ukuthi uNkulunkulu ongaphezulu kwezinto zonke.
And he is personal because he reveals his divine name to us.
uNkulunkulu ufuna ukwazana nabantu, ufuna ukuba nobudlelwane nabantu ngenxa yegama lakhe alinikezwa. Ngithi umuntu bazana mafika kuwena edinga usibani bani ufuna nazane. Unjalo ke noNkulunkulu usinikeza igama lakhe ngoba ufuna ukuzazisa kithi.
Now there is no question that this is a big moment of God's self-revelation in the Bible.
Akukho ke nje okungasenza singabaze singabi nesiqiniseko sokuthi la into esiyibonayo ukuzambula kukaNkulunkulu okukhulu ezwini lakhe.
The whole scene is dramatic.
Yonke into eyenzeka laphayana nje uma uyicabanga entabeni into nje enkulu kakhulu emangalisayo.
You've got pyrotechnics.
Igama ke likhulu ke lelo kumfundisi kushunqa intuthu lapha phezulu entabeni.
Mountaintop experience.
Uthi nje lapha entabeni into eyenzakalayo nje experience ekhona inkulu kakhulu.
A life transforming encounter with a holy God who speaks.
Uhlangana kuka Mose hlangana noNkulunkulu ukuhlangana lokuguqulayo ukuguqula impilo yakhe. Uhlangana okukhulu ehlangana noNkulunkulu ongcwele.
But the truth is this is actually just a sneak peek. It's like the trailer.
Kodwa iqiniso elikhulu ilelo lokuba kahle lento esiyibona la ebesiloko sikhuluma ngayo iyinto isibuko nje isikhombisa isivulela ikhethini nje kancane ukuthi sibuke okukhulu kakhulu isibuko kezwakala bazalwane esisikhombisa into enkulu kakhulu.
Before the full movie is released.
La khona ke nje into esiyibuka le movie nje ingakaqali isazoqala.
That happens 1500 years later, John chapter 1 verse 18.
Sibuka ke ngalesi sibuko esincane sethu besikhuluma ngayo sibone sahlukweni sika 1 encwadini ka John ka Johannes sahlukweni sika 1 verse lika 18. Kufundeka kanje. Uthike uJohane akekho osewake wabona uNkulunkulu nguNkulunkulu indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise embonakalisile.
Tells us at the moment when God fully revealed himself in history.
Isitshela lento ukuthi isikhathi la uNkulunkulu eziveza khona ngokuphelele emlandweni
was when God the Son became visible by putting on human flesh.
Ngalesi sikhathi uJesu ke efika emhlabeni embatha inyama negazi egqoka ubuntu egqoka umuntu uJesu.
That means that to look at Jesus Christ is to look at God.
Lokho kusho ukuthini ke na kusho ukuthi ukubuka uJesu ubuka uNkulunkulu ngoba uye oletha uNkulunkulu ubuNkulunkulu ebantwini.
John 8:58, as you turn there, he revealed his name to us through human lips.
Esahlukweni sika 8 evesini lika 58 lelo ukuthi uyibeka kanjani uthi lesi siyisinkwa esehla ezulwini asinjengaso esadliwa ngokhokho benu bafa odla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Hayi bangcwele.
Jesus Christ is the great I am.
UJesu unguye unginguye enginguye omkhulu.
And the big rescue that he came to perform.
Ukuhlengwa okukhulu uJesu eza ukuba zokwenza.
Tells us what the name Yahweh truly means.
Usitshela kahle kusinikeza incazelo ephelele ukuthi igama lika Yahweh lisho ukuthini.
He came down to deliver us by his death and his resurrection.
Wehla uJesu kuba zosikhulula ngokufa kwakhe nangokuvuka kwakhe.
Two acts which we must forever associate with the name Yahweh.
Izenzo ezimbili noma izehlakalo ezimbili ekumele njalo sihlale sihlanganisa negama lika Yahweh.
That means that if you have had an encounter with Jesus through the pages of the Bible,
Lokho kusho ukuthi uma ngabe usuke wahlangana noJesu emapejini eBhayibheli,
you have had an encounter with God.
Kusho ukuthi usuhlangene noNkulunkulu uqobo lwakhe. Yezwa kanti bazalwane, uhlangana noJesu emapejini eBhayibheli kusho ukuhlangana noNkulunkulu ongcwele uyawe lo besikhuluma ngaye.
That told you more about him than what Moses saw.
Leyo nto leyo ikunikeze ulwazi olukhulu kakhulu wena ngoNkulunkulu olungaphezu kwalolu Moses alibona.
If you know Jesus and what he's done to rescue you, you can say I know God.
Uma ngabe umazi uJesu uyazi lento ayenzile akwenzele yona, ungasho ngesibindi nangesiqiniseko uthi ngiyamazi uNkulunkulu.
A lot of people claim to know God.
Abantu abaningi bayishaya isifuba ngalokuthi bayamazi uNkulunkulu.
I think if you asked most of your friends and family, they would say, yes, I know God.
Ngiyacabanga nje uma ungabuza abangani bakho, ubuze namalungu omndeni yakho ukuthi uyamazi uNkulunkulu, bangakutshela kahle ukuthi yebo, siyamazi.
But friends, if we do not know Jesus Christ, then we do not know God.
Kodwa iqiniso yileli bazalwane ukuthi uma ngabe singakaze sihlangane noJesu, singakaze simbone uJesu, sibe nobudlelwano noJesu, asimazi uNkulunkulu.
He is the full and final revealer of who God is.
Uyena oveza uNkulunkulu ngokugcwele futhi ungowokugcina oveza uNkulunkulu ngokugcwele. Akusekho okunye okuyophinde kusinikeze isithombe ngoNkulunkulu ngaphandle kaJesu.
There is a second theme that is running through this passage.
Ikhona ke isihlokwane esinye esiqhubekayo.
It's this. God answers Moses' fears with his own sufficiency.
uNkulunkulu uphendula uMose ngokungokwanele kwakhe. Yezwa abantu bazalwane, ngokuphelela kaNkulunkulu, uNkulunkulu uphendula uMoses ngokuphelela kwakhe.
See, when God reveals his big rescue operation to Moses,
uma ngabe uNkulunkulu eveza ke icebo lakhe elikhulu lokukhulula uIsrayeli eliveza kuMose,
in Exodus 3 verse 10 we learn that God has chosen Moses to be his prophet.
Efesini lika 10 esahlukweni sika 3 siyabona ukuthi uNkulunkulu umkhethile uMose, emkhethe ukuba abe ngumprofeti wakhe.
To be his spokesperson on the ground.
Ukuba uNkulunkulu athumele yena uMose kube uMose ozokhuluma khulumela uNkulunkulu.
Read verse 10 for us.
Verse 10 ngakho ke hamba ngiyakuthuma kuFaro ukuba uyokhulula abantu bami eGibhithe abantu bakwaIsrayeli.
Notice in that verse that in order for Moses to achieve this mission, he will need to face his two biggest fears.
Qaphela ke kulelo verse ukuthi ukuze uMoses aphumelele kulokhu uNkulunkulu amthuma ukuba kwenze, kuzomphoqa ukuba abheke izinto ezimbili azisabayo.
He will have to face Pharaoh, who threatened to kill him. And he would have to lead Israel, who've already rejected him once. Now you might be thinking, okay, but surely, after getting a glimpse now of how big and powerful God is.
Ngenzeka kodwa uthi ucabanga ukuthi hayi mhlambe uMose kulesi sigaba manje njengalokho esesihlangela ngithi uqeda kuhlangana noNkulunkulu ongcwele wabona yonke lento ayibona ngenzeka mhlambe ufikele ucabanga ukuthi hayi uyabona manje njengoba esembonile uNkulunkulu.
Those two fears are going to look small in comparison.
Uhayi mhlambe lezi zinto ezimbili ayisabayo uMose zizoba ncane uma uyiqhathanisa nalokho akubonile.
Yes, in theory, but no in practice.
Yebo ke ngokomcabango kodwa hayi ngokwezenzo.
Because if you come with me to chapter 4, by the time we get there,
ngoba uma uhamba nami sesasibona sika 4 sithi masifika nje lapho.
Moses' fears are growing bigger and God is getting smaller.
Uzobona ukuthi ukwesaba kaMose kuyakhula kakhulu. Isithombe ngoNkulunkulu siyehla.
He stops asking good questions and now he starts making bad excuses.
Uyayeka uMose ukubuza imibuzo emihle kuNkulunkulu avela aqale nje enza izaba ezimbi. Wenza izaba.
His first excuse is in chapter 4 verse 1.
Isaba soqala nje yasenza lapha ku verse 1. UMose waphendula wathi kepha bheka ngeke bangikholwe noma bangilalele baya kuthi usimakade akabonakalanga kuwe.
God had literally just said to him, the Israelites will listen to your voice.
Ngiyakhumbula bazana uNkulunkulu emtshela nje ngokucacile ukuthi uIsrael isizwe sami bazokulalela nangoke uthi ngeke bangizwe.
And Moses says, no, they won't.
UMoses uthi yena abazungilalela. Uphikisa lokho kushiwo uNkulunkulu.
But God is not going to get into a back and forth argument with Moses.
Kodwa uNkulunkulu akazungena ke enkulumweni impikiswano noMose athi hayi bazokulalela omunye athi ngeke bakulalela uNkulunkulu akayimisela ukwenza le yonto.
Instead he answers Moses by performing two signs, two miracles.
UNkulunkulu kodwa umphendula uMose ngendlela ehlukile, umphendula ngokuthi enze izibonakaliso ezimbili.
The commentator, Old Testament scholar Michael Morales has helped me to see these two signs are responding directly to Moses' two big fears.
Umbhali-ke lo wasemshilo umfundisi uMichael Morales lo abekade emfunda osiza ukuba siqonde le ncwadi ye-Old Testament uthi-ke lo mbhali lona uye wakubeka ngokucacile ukuthi le ndlela le kaNkulunkulu yalezi zibonakaliso ezimbili uyisebenzisa ukuze aqondane ngqo nokwesaba kaMose. Lezi zibonakaliso lezi zizosiza yena ekungabazeni kwakhe.
The first sign is about his fear of Pharaoh.
Usaba kwaMose sokuqala usaba uFaro, inkosi yaseGibhithe.
So let's read verse 2 and 3.
Asibhekeke uverse 2 kuya ku-3. Usimakade wathi kuye, "Yini le esesandleni sakho na?" Wathi, "Induku." Wayesethi, "Yiphonse emhlabathini." Wayiphonse emhlabathini, yaphenduka inyoka. UMose wayibalekela.
Why did God turn Moses' staff into a serpent of all things?
Umbuzo uthi yini uNkulunkulu akhetha ukuthi aphendule induku lesesandleni sikaMose ayenze ibe inyoka? Kungani?
Remember we said 2 weeks ago that serpents are a symbol of Egyptian power. It's like their national animal.
Ngiyakhumbula bazana sikhuluma ngaleyo nto sithi eGibhithe inyoka yayisetshenziswa njengophawu lamandla lakhona. Kwakuwuphawu oluthenjiwe kakhulu.
Pharaoh wore a sculpted cobra on his head.
UFaro wayenomqhele owawukade unenyoka la yecobra laphezulu. Iveza amandla leya nto ngokwabo.
And so what happens? Moses runs from the serpent the same way that he ran away from Pharaoh.
Into eyenzakalayo uNkulunkulu mangabethi akayiphonse phansi le nduku iphenduka inyoka, uMose uyayibalekela le nyoka, ubaleka ngendlela efanayo nangendlela abaleke ngayo ebalekela uFaro.
And in telling Moses, no, go back to that snake, pick it up by the tail.
UNkulunkulu kuthe kuyena phindela kuyona leya nyoka, uyibambe emsileni.
He's helping him to face his fear of Pharaoh.
Bazola niyazwakala lento. liyashunyelwa iBhayibheli lekha uthi umfundisi lento le isho ukuthi uNkulunkulu uthi kuyena phindela khona eGibhithe uyobhekana ngqo noFaro.
He said, go back to Egypt and face him.
Uthi phindela khona eGibhithe uyobhekana naye ubuso nobuso.
And by turning the serpent back into a staff again,
uyiphendula le nyoka le ayibuyisele ekubeni induku-ke manje ngithi mase seyibambile iphinde iphenduke futhi ibe induku.
God is showing that he is the one who has control over Pharaoh.
UNkulunkulu uyamkhombisa kahle kahle hle uyena uNkulunkulu onamandla phezu kaFaro.
If he's in control of Pharaoh, there's no reason to be afraid.
Uma kuhuyo ohlele lawulweni, kunguyo lawula uFaro, asikho isizathu sokusaba kuMose.
What is Moses being taught?
Yile uMose afundiswa yona na.
That God is sufficient to complete the mission.
Hey bazalwane, ukuthi uNkulunkulu wanele ukumsiza uMose kulento athunywe ukuthi akayenze. Uphethe into eyanele kulento athunywe kuyona. Wanele uNkulunkulu for umsebenzi athunywe kuwona.
The second son confronts his fear of rejection from Israel.
Lesibonakaliso sesibili sona sizoqondana ngqo naloko kwesaba kwakhe esaba isizwe sakwaIsrael.
Let's read verse 6 and 7.
Everything 6 and 7 usimakade wabuye wathi kuye faka isandla esifubeni sakho wasifaka lapho esikhipha mameshane leli iBhayibheli bazalwa this translation wasifaka lapho esikhipha mameshane isandla sakhe sasi sabe sesinochoko simhlophe njengeqwa uNkulunkulu wathi kuye siphindisele esifubeni isandla sakho wasiphindisele esifubeni sakhe kuthe lapho esesikhipha habe sesibuyele esibeni saso sesifana nesikhuba sakhe.
Leprosy is a skin disease.
Isifo lesuke soqhoko kwakuyisifo esasishaya umzimba noma inyama.
And the one thing we know about it is that it makes an Israelite unclean.
Esasikwaziyo ngalesi sifo leso sokuthi sasimenza ukuthi umIsrael mangabe simphethe azeke njengongcolile siyamngcolisa phakathi kwabanye.
So they have to be sent outside of the camp.
Leyo nto yayiphoqa ukuthi ke akhishelwe ngaphandle ke kwala isizwe saNkulunkulu sikhona mangabe nje uphethe uchoko. Phumela ngaphandle ke ungabi seduze nabantu.
This is a picture of when Moses was rejected by Israel. He became an outcast in Midian.
Isithombe lesi ke sika Mose ngalesi sikhathi exabana noma exoshwa isizwe saka Israel uthi waphuma waya kude esizweni saka Midian.
And just as God restores his leprous hand, he is showing him he will restore him to his people again.
Iyazwakala into bazalwane. Ngendlela efanayo ke njengalokhu uNkulunkulu ebuyisela isandla sakhe esimene kuyiso esusuchoko. Kusho ukuthi nobudlelwano obuphakathi kuka Mose noIsrael uNkulunkulu uzobuyisa.
What is Moses being taught?
Yini uMose afundiswa yona la?
God is sufficient to complete the mission.
uNkulunkulu wanele kulomsebenzi athunyelwa kuwona uMose. Saze safuphe isizulu. uNkulunkulu uyikho konke kulomsebenzi uMose athunyelwe kuwona.
But Moses, I think like us, is a slow learner.
Kodwa uMose ke ngiyacabanga njengathi nje ufunda kancane, ubamba kancane.
He is not done. He gives two final excuses.
Usanikeza izaba futhi ezimbili akaqedile usafuna ukubalisa futhi akhiphe izaba.
In verse 10 he says, I am not eloquent, I am slow in speech.
Evesini lika 10 uthi angikaze ngibe umuntu oyiciko lokukhuluma kusukela kuqala kuze kube manje njengokhuluma njengokuba ukhuluma nenceku yakho ngokuba nginamalimi ulimi lwami lulukhuni.
And then he follows that up in verse 13. by simply begging God, please, just send somebody
else.
Anybody else but me.
Omunye nje ukuzoba uye kodwa manga mina nje noma ngabe ubani.
See what's happened? Moses' fears have taken his eyes off God.
Ngiyibona ngale nto bazalwane ukuthi ukwesaba kuka Mose kuye kwasusa amehlo akhe kuNkulunkulu omkhulu.
And it's put the focus on himself.
Uyaseke ibeka kakhulu yasigxilisa amehlo ke kakhulu kuyena ubukwehluleka kwakhe.
He is saying, but God, I am not sufficient for the task.
Uthi Nkosi anginawo nje amandla okwenza le nto othi ngiyenze.
And notice that never once does God say, Moses, you are sufficient.
Qaphela lokuthi uNkulunkulu mayephendula uMose lakabuye akabuye azothi hayi Mose awunjengobusho unawo amandla.
Moses, you are strong. Moses, you are enough. You are. He never says that. You can leave that to the self-help writers. You can leave that to the positive thinking peddlers.
Ungakwazi ukushela lokho kulabo bantu abacabanga nje ngokuzikhuthaza ngaso sonke isikhathi.
But God, what does God say?
Kodwa uNkulunkulu yena uthini?
He says, Moses, I will be with your mouth.
UNkulunkulu uthi Mose ngiyakuba nomlomo wakho. Ngiyakuba nawe.
I will be with your brother's mouth.
Ngiyakuba nomlomo kamfoweni. UNkulunkulu uthembisa ukuthi uzoba naye. Noma kungangaguquka lokho ayikho amalimi nokungabi iciko, kodwa uNkulunkulu uzoba naye kunjalo.
I will be your teacher.
UNkulunkulu yena ozomfundisa, uthi ngizokufundisa.
I will.
Imini ngizokwenza. Yimi lo engizokwenza.
So God is trying to help Moses to understand.
UNkulunkulu uzama ukusiza uMoses ukuba aqonde.
Saying to him, I know you are insufficient.
Uthi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi awunakho okwanele.
In fact, that's part of the reason why I'm calling you in the first place.
Yazi wena ntombazalwane, lento yokuthi awunakho okwanele eqinisweni isona sizathu sokuthi ngibize wena onganele.
But I am all sufficient.
Ngoba mina nganele ubakhona abantu endlini.
And that's why you should go.
Ingakho ke umele ukubuhambe ngoba awunakho kwanele, nginakho kwanele, ingakho kumele uhambe.
Paul says 2 Corinthians chapter 3 verse 4 and 5.
Umphostoli Paul encwadini yabaseKorinte, Korinte besibili, sahluko chapter Chapter 3, verse 4 and 5. Kungesiso esomthetho kodwa esikamoya ngokuba incwadi ebhaliwe iyabulala kodwa umoya uyaphilisa.
Paul is confident to serve God.
Umphostoli Paul unesiqiniseko usho lamazwi ngokungangabazi bazalwane bami.
Where does that confidence come from?
Usithatha phi isibindi singaka sokusho kanje umphostoli Paul na?
It will never come from looking to yourself.
As leso siqiniseka sodze saqhamuka mangabe uzibheke wena. Uzibuka wena.
It will never come from relying on yourself.
As isodze saqhamuka leso siqiniseko mangabe uzethembe wena.
As long as you are looking at yourself, you will be insecure, afraid, and passive.
Uma ngabe nje usazibuka wena uyohlala njalo ungazethembi uyohlala njalo wesaba uyohlala njalo umuntu ongenzi lutho uyambona umuntu passive umuntu ongenzi lutho nje oyekayo kwenzeke izinto nje zenzeke ngendlela ezenzeka ngayo ngoba unakho ukwethemba kuJehova.
Confidence to serve God comes when we look to the big sufficient God.
Isibindi sokukhonza uNkulunkulu ngokuthembeka ngesibindi sivela haye ekubukeni uqobo lethu kodwa ekubukeni uqobo likaNkulunkulu.
And we rely on him.
Bese ke sithembela kuyena, sibambelele kuyena, sithembe yena.
Now we are not Moses, we're not Paul.
Asiyena ke thina uMose futhi asisiyena uPauli.
We've not been sent on unique missions at different points in salvation history.
Asithunyelwe thina ekuhlengweni okwabantu okungajwayelekile okukhulu kakhulu okungajwayelekile emlandweni wabazalwane.
But we are still called to serve God.
Kodwa nathi sisabizelwe ekukhonzeni uNkulunkulu.
And his mission.
Nomsebenzi wakhe.
We are called to God-given tasks and responsibilities.
Sibizelwe ezintweni uNkulunkulu asinikeze zona ukuba sizenze. Kunezinto uNkulunkulu uma ngabe usindisiwe akubizela ukuthi wenze njani mzalwane uzenze. Sibizelwe kwenzeni.
And so I want to close just by giving some practical things that we can do, each of us, to grow in our confidence to serve God.
Ngiyathanda ukuba nginikeze bazalwane izinto ezimbalwa esingazenza ukuze zikhulise ukuze themba kithi phakathi kwethu endleleni esikhonza ngazo uNkulunkulu.
Start by identifying your fears.
Okokuqala nje ukuthi awubheke lezi zinto oyisabayo. Yini le oyisabayo uthi mangabe ucabanga ngokukhonza uNkulunkulu ngokwenza ukuthiza ukwenzele uNkulunkulu bese uyayisaba.
That is not as easy as we might think it is.
Akuyona into elula leyo njengoba sicabanga kungenzeka sicabanga ukuthi ilula.
But ask God to help you to see what they are.
Kodwa ngicela uNkulunkulu ukukhuleka kusize ukuqonda ukuthi yiziphi lezi zinto lezo oyisabayo.
And how they are holding you back from being used by God.
Akusiza uqonde nokuthi zikuvimbe kangakanani ekuthenini usetshenziswe nguNkulunkulu. Avula amehlo akho uNkulunkulu. Ukwazi ukubona ukuthi kwesaba kwakho kukuvimbe kangakanani kumkhonzeni ngendlela uNkulunkulu afuna umkhonze ngayo.
And then pick one and work on one thing at a time.
Bese ke ucaphune yodwa kulezo zinto, kule kokwesaba lokho okutholile, usebenze kokugodwa. Siqale nje ngokodwa ulandele ngokunye.
As you face that fear, start by acknowledging to God that you don't have what it takes by yourself.
Njengalokho ubhekana naloko kwesaba uqala ukusebenza kubona iya kuNkulunkulu ngomkhuleko. Ufike uzendlale kuNkulunkulu umtshele uNkulunkulu ukuthi awunawo amandla okuyisiza ubhekane noma unqobe loko kwesaba.
Ask him to grow your view of him.
Ngicela uNkulunkulu ukuba khulise isithombe sakhe kuwe.
To show you exactly how he is sufficient for the task.
Ukuthi uNkulunkulu akwambulela ukukhombisa ukuthi wanele kangakanani kulomsebenzi akuthume wena ukuba uwenze.
And then remember that your inadequacies are not actually obstacles to God's work.
Bese ukumbula lento ebalekile ke mzalwane ukuthi lezi zinto lezi ezingukwehluleka kwakho akuzona izinto ezivimba umsebenzi uNkulunkulu akuthumele kona ukuba ungenzeki. Njengamalima ngithi kuMose akuwona amalima avimba ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungenzeki. Lezo zinto lokuhluleka kwakho empilweni yakhe akuvimbi icebo kaNkulunkulu ukuthi ungaphumeleli.
They're what he uses to do his work.
Kodwa lezo zinto yizona kanye uNkulunkulu ayisebenzisayo kubenza umsebenzi wakhe.
And then remember his promise that he will be with you and never forsake you.
Bese ukhumbule lesisethembiso ukuthi uNkulunkulu uthe uyokuhlale nawe njalo akasoza kulahla.
And once you've done all of those things, act even if you still feel afraid.
Uma usuzenzile zonke lezo zinto ke mzalwane, yenza ke. Qala manje wenza. Noma ngabe kuthi ukwesaba kusakhona ngaleso sikhathi, enza. Yenze lento uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yakho, yenze.
And finally, trust that the results are in His hands.
Ogcina bese uyathemba ukuthi imphumela yaloku kwenza kwakho isesandleni sikaNkulunkulu.
And just focus on the fact that you know you have done what pleases Him.
Bese wena ugxila kakhulu kuloko ukuthi okuloko okwaziyo nalokho okwenzile ukholo ukuthi kuyamthokozisa uNkulunkulu.
Whoever else may not be pleased.
Ngenzeka kuba bonke abantu abathokoziswa yikona kodwa uNkulunkulu kuyamthokozisa.
Amen, Bazalwane.
Amen.